Naruka na tamba na kucheza, mwenyezi kanipa na nyongeza. Ona peke yangu miningesha poteza, inamana peke yangu nisingeweza. And I don't know ya, I feel the flow and I'm ready to show ya. Niko hapa. Furaha inaanza nami, kwetu ni mbali na hata sijali. Kuna sauti ndani inasema uko nyumbani. Nani 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 kakukera, sishindani nao, waje tu waweza. Nakupa mfano mengi washasema, oh, lakini leo bado tunahema.
Chagyo kufika finish line, seedling to tree kupa shade. Mandela out Robben Island, haso kujipa keep the change. Raia kiangusha tyrants, winners call before feeding the ref. Bad days underwater Tyler, sober uli beat my dream. Clubs the red kwa dance floor, Christ fast miracles in our flow. Tickets na debe ya disco, story moto moto za kesho. Seedlings that became a tree celebration. Mambo healing, make a killing. Subaru boys, pan eating.